tesa. Well, on the tesa. Mark me, medali classic.
Sherry music.
Well, on the tesa. It's a mapenzi, a tesinaga pesa. Manzi on a jitoma. It's a toshweke, kido on a choleta.
Mona dharan, mona kijicho, aduna pichiriza. Inauma moyo, inaliza roho, yani inahuzunisha.
Mwenzio nimekonda stress, na nakuombea jobless. Hata kama niko jobless, akia ya mnota manless.
Mibaki bila bila, pakuparami, mamama sitamia. Amizumadia, bako mekwamilia, na sito wachia. Manoko wakisema, bako nimejisikia. Mimi kusubiria, kini acha taumia. If you many talk, sija nikachoka, mie kusubiria. Mana nimechoka, nikusubiria, kini acha taumia. If you many talk, sija nikachoka, mie kusubiria. Hey, love, love, ina miss love yako. Dada dada, wana nitaka taka, nami nawapuzia. Mina kutaka taka, ulijubani mami, moyo wangu tatulia. Wangi wa dada dada, wana nitaka taka, nami nawapuzia. Mina kutaka taka, ulijubani mami, moyo wangu tatulia. Oh, no, let me dance.